music on Sorak.
It's fresh.
Diamond.
Just another good song.
Ndavutika kungani ya chibondi Biga gani zira mpaka misozi Panonda kupeza bola tikare ya wiri Chikondi chatuchi chitapanga mbiri Mamiwe Ndigu ya migire kukongo langati wapo dakare Ndiwewe kapari peyanga make Ndiza kukonda mpaka utakalambe Nasaina gare, udire ganisa sizinga tege So kamba kamba sizinga lepere Ndawi igadusa zakala chete Iwe ndineyo Takwatirana, tirana, takwatirana Sidinga siyane Takwatirana, tirana, takwatirana Kolo mvula ibere Takwatirana, tirana, takwatirana Ndidi zanyo wadonse Takwatirana, tirana, takwatirana Iwe ndineyo Takwatirana Tirana, tapatirana Sidinga siyane Tapatirana, tirana, tapatirana Olongono ibere Tapatirana, tirana, tapatirana Niriza menya donse Tapatirana, tirana, tapatirana
Oh, anta Ulibu inotisa siyane Teile Iwe ndine mpaka kumanda Ika gani za konse Iwe ndine sanga tichose Awilinga tinyumba ndikonde Iwe ndine tilipa chiko Kani za chiko ndindizo futa De undi mbete Ukazandi putanza zungusa Olo mwina kulusa Kani za chiko ndindizo futa Undi mbete te, Baby
Iwe ndine yo Utapatirana Tirana, takwatirana Sidinga siyane Takwatirana, tirana, takwatirana Kolo mvula ibere Takwatirana, tirana, takwatirana Ndidi zanyo wadonse Takwatirana, tirana, takwatirana Iwe ndineyo Takwatirana, tirana, takwatirana Sidinga siyane Takwatirana, tirana, takwatirana Kolo mvula ibere Takwatirana, tirana, takwatirana Ndidi zamenya donse Takwatirana, tirana, takwatirana Zakale zai waliga jikondi chakumana Olo mavuto wabwere bola tiku kondana
Zakale zai waliga jikondi chakumana Olo mavuto wabwere bola tiku kondana
Iwe ndineyo Takwatirana, tirana, takwatirana Sidinga siyale Takwatirana, tirana, takwatirana
Olo mvula ibere
Takwatirana, tirana, takwatirana Takwatirana, tirana, takwatirana
Iwe nineyo
Takwatirana, tirana, takwatirana
Sidinga siyale
Takwatirana, tirana, takwatirana
Olo mwono ibere
Takwatirana, tirana, takwatirana
Nidiza menya donse
Takwatirana